Eish, kure mativa kahle kahle ku teka mbilu nyika munhu u twanga wa ku rhandza ka singa ku rhandza sweswi u tshamela ro rila kahle kahle eish mara one days one day u ta nkuma u n'wi rhandza ahama u busy u nga vara chuzi yaka. Sweswi u tshamela ro rila kahle kahle eish mara one days one day u ta nkuma u n'wi rhandza ahama u busy u nga vara chuzi yaka.
Oh no.